Molin kwa kona namhlanje bomuntu zabam. Oh, andi uphindwe fika khona. Namkelekileke kunalibali. Lithuba lokufumana ibali kaloko. Apho ke sukela khona kwindawo ezininzi. Sihlangane nembuso ezahlukeneyo. Ibali namhlanje ke bantwana bam lithi umfama ohlala enomsindo. Kani sibole kezondlityane zenu nihlale niphulaphule nali ibali. Umfama ke bantwana bam lo sithetha ngaye namhlanje wayehlala engumntu onomsindo. Uya kuba nomsindo ke kwakusasa ivuka. Kude kuphinde kufikele elinye ixesha lokuba ayokulala. Wayesiba nomsindo kuba wayesenza yonke into eyedwa engancediswa mntu. Wayesenga inkomo ngokwakhe, aqokelela amaqanda enkukhu yedwa, atyise ihagu yedwa. Wayelungisa ke bantwana bam ucingo olonakeleyo eyedwa, alungise nobuhlanti eyedwa. Wayesoloko ke idiniwe engenakho nokuthatha usuku lokuba aphumle. Lunye kuphela ke bantwana bam uncedo elufumana lwaluvela kubasebenzi babechola amaqunube kuphela. Kodwa ke babengengabo abahlobo bakhe. Umphathifama ke wayengenazo izihlobo, wayehlala yedwa kwindlu ewileyo. Ngenye intsasa yangicawa, umfama wajonga phandle festileni. Wabona abasebenzi bakhe bathathu bejikeleze imbiza enkulu. Le mbiza ke bantwana bam yayibekiwe emlilweni kanye nganene kwesitiya samaqunube. Utadobo mncinike kuthiwa ngusiska, wayichola-chola maqunube. Yena ke umakhulu ogama linguSeptemba bantwana bam, egalela iswekile. UHendri ke yena bantwana bam wayengumqhubi weteletele, wayejongile ehlola izinto ukuba zihamba ngendlela kusini na. Ngelo xesha ke, babesenza ijem emnandi yamaqunube. Oh, ndiyabona, ikhona enye into ebalindeleyo ezayo. Ukugqiba nje kwabo. Washwabula ke umphathi wefama, wanxiba idyasi yakhe, wakhawuleza ukuya kubasebenzi bakhe basefama. Hey nina, nicamba yinto le niyenzayo ngamaqunube am. Wathethela phezulu ke bantwana bam umfama, ngelizwe likhulu eloyikekayo. Kwaye, kutheni ngasebenzi nje? Lusuku lwethu lokuphumla namhlanje. Waphendula ke bantwana bam watsho usiska. Kwaye ke, senza ijem encinci ngamaqunube awele phaya ecaleni kwesitiya sakho. Nawe ungazivela mphathi.
Andifuni ijem yam, ndiyandiva. Hamba napha. Andifuni ukuphinda ndibone apha kwakhona namhlanje.
Bahamba ke bantwana bam abasebenzi basezifama. Kodwa ke phambi kuba bemke, umakhulu Septemba wachola izinto ezininzi waziphosa phezulu emoyeni. Oh, unenhliziyo embi lo mfama. Wathi umakhulu Septemba, ngoku uza kuba nentloko embi, uza kuyidibanisa nentliziyo yakhe embi bantwana bam. Ashukuma ke amehlo omfama, yaqalisa ke bantwana bam naye impumlo yokushukuma, nazo indlebe zisehla zisenyuka, wabibizela umlomo wakhe, isilevu kunye nezidlele zakhe, ngubani wayisazi into eyayisenziwa seso silevu sakhe. Niyabona, amacebo enu, soze andinqande mna. Ndiza kunibonisa. Wakhwaza umphathifama esiya kubuhlanti bakhe yokusenga. Kodwa zathi za kubona intloko imbi inkomo, zenza isandi esikhulu sika moo. Zandula zabaleka. Walandela ke njengesiqhelo yokuchola amaqanda enkukhu akusasa. Akubanga kudala. Nazo zoyika zabaleka njengenkomo, zaphaphazelisa amaphiko azo, zisenza ingxolo. Zabaleka ke zayokuhlala phezulu kuphahla. Azafuna ukuphinda zibuye okanye ukubeka amanye amaqanda. Akazange afumane nentlahla nakwihagu ezi. Eyakhe yancinci kuzo zonke ezo hagu bantwana bam. Yathi yakubona loo ntloko imbi, yenza eyakhe yambi yona ingxolo inkrasa. Wathi umfama ke bantwana bam.
Kanivale nilobo nenicwaka.
Ingakumbi wena Charlie. UCharlie ke bantwana bam, le hagu encinci. Washwabula ke sitsho umphathifama. Kuba wayisiva loo ngxolo. Oh, usizana lukaCharlie, lolusoloko lumoyika kakade umphathifama. Kwaba kungona ekhalayo isenza loo ngxolo ijikeleza kuloo ndlu yahagu ifuna indawo yokuzimela. Kodwa ke ngokukhawuleza zabaleka zonke ihagu. Umphathifama wafika kanye emva kweenyawo zazo.
Niyabona? Ndiza kunifumana ngale nto niyenzileyo.
Watsho umphathifama. washwabula ke bantwana bam umphathi fama. Ndithi nani zinkomo. Umphathi fama ke bantwana bam wathi ona kwelo daka izama ukuphakama asukuma amehlo akhe. Impumlo ngokwayo isenza iyayo into iyoza ngcengcezela indlebe. Umlomo ke bantwana bam ubebezela nesilevu eso sakhe ke bantwana bam. Akekho ke umntu wayesazi ukuba senza ntoni. Wahlala apho ke ubusuku bonke umphathi fama kwelo daka.
Oh, kwakungekho namnye umntu wayesiva umphathi fama esenga inkomo, etyisa ihagu okanye eqokelela amaqanda enkuku. Watsho umphathi fama, ecinga abantwana bam. Lathi lakuphuma ke ilanga, utshali yakho incinci, wahamba kancinci esiya apho efama. Ndicela uxolo. Watsho utshali, owazama ukuba nengqondo nobulumko abantwana bam. Kodwa, mhlawumbi umphathi fama, ndingakunceda.
Ha 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 ha, wena, umncinci kangaka?
Wahleka watsho umphathi fama. Kutheni uza kundinceda nje?
Uye kona incinci.
Ucinga njalo wena?
Watsho utshali, ingenalo noncinci loyiko bantwana bam. Ndisenokuba yakho incinci, kodwa ndinento enye okanye zimbini endizaziyo ngentloko. Ndiyayazi ukuba ngamanye amaxesha ziyahlukuma, ngamanye amaxesha umlomo uyabebezela, ngamanye amaxesha ke neendlebe ziyacacazela. Kwaye ndiyazi ukuba inye kuphela indlela yokulungisa yonke loo nto yenziwe kumakhulu uSeptemba kwintloko yakho.
Oh, yintoni leyo?
Wabuza umphathi fama ezama ukuzikhupha kwelo daka. Kumele uncume yonke imihla, watsho utshali. Wathi ukugqiba ukutsho ke utshali kumphathi fama waze kwayena wancumela umphathi fama yeyincumo oluhle ke umphathi fama angazange walibona ngaphambili. Akakwazi ke ukuzibamba naye umphathi fama, walubuyisela olo ncumo. Oh, bantwana bam, wandula ke umphathi fama lowo, wanika inkuku uncumo. Inkomo, wancumela ingca, odaka isibhakabhaka, wade wancumela namaqunube. Yho, kwanyenzeleka ke kuba umphathi fama avume ukuba ngoku uziva enomsindo kancinci, hayi njengakuqala okanye ngaphambili. Zancakama ke bantwana bam iinkomo zithi muna zo ihagu zabuyela kwindlu yazo. Nazo iinkuku zamxolela umphathi fama zababhela izantsi kwindlu yazo. Ngosuku olandelayo ke zamzalela amaqanda nencasa umphathi fama angazange awatya ngaphambili. Ukususa loo mini ke umphathi fama wayincumela yonke into ayibonayo. Wayede ancumele nosiska omncinci umakhulu uSeptemba. UHenry umqhubi weteletele kuba niyamkhumbula kaloku bantwana bam omnika ijagi yejem yamaqunube. Wathi umphathi fama, ungahlala ukuba uyafuna. Enoncumo olukhulu ebusweni bakhe. Oh, ningazinceda nakumaqunube am nanini nanifuna. Kulungile ukuba wonke umntu awonwabele. Umphathi fama bantwana bam wade wavumela uHenry ukuba amncede balungise ucingo olubiyeleyo kunye nophahla lwehoko. Waze yena umakhulu Septemba wacela ukuncedisa ukusenga inkomo nokuqokelela amaqanda enkuku. Yho, yena usiska umncinci watyisa ihagu kaloku. Ngoncedo ke umphathi fama alufumana kwizihlobo zakhe ezitsha, wade wakwazi nokuba athathe usuku lokuphumla. Amehlo akhe ke aqhwanyaza, yashwabana impumlo, umlomo wakhe wazala uncumo, kunye nesilevu sakhe ke bantwana bam sabuyela endaweni yaso. Phofu ke ngubani owayesazi ukuba senza ntoni sona eso silevu. Eli bali lisibonisa ukuba xa unomsindo ke akakho umntu onokufuna ukuhlala kunye nawe. Wonke umntu uya kubaleka. Esiphelweni sebali lethu lanamhlanje. Kodwa ke wena ofuna amabali mandikukhumbuze. Akunyanzelekanga ukuba usoloko ulindela amabali kunomathotholo ukuze uve amabali amnandi. Ungazifundela ke ibali nanini na ufuna. Kodwa ukuba ufuna amabali amaninzi okufundela abantwana bakho okanye bazifundele, ndondela unali ibali.mobi kwimfonomfono yakho. Uya kusifumanela ke inqwaba yamabali ngeelwimi ezahlukeneyo simahla. Ukanti ke nakuFacebook siyafumaneka kunye noMixit. Khangela ke uxabangelo lwenali ibali ufumane amabali kwenenkqubo ezimnandi kwezindawo ezilandelayo.
KwaZulu Natal ku Sunday World ngesiNgisi okanye ngesiZulu, eGauteng ku Sunday World ngesiNgisi nangesiZulu, kanti ke eFree State ku Sunday World ngesiNgisi okanye ngesiSotho, eNtshona Koloni ku Sunday Times Express ngesiNgisi okanye ngesiXhosa, kanti ke apha eMpuma Koloni ku Daily Dispatch ngolwesibini, ku Herald ngolwesine ngesiNgisi nangesiXhosa. Nisale kamnandi.